Download kupitia ikmziki.com.
Tabora hii yote, Tabora Zimba hii, ukanda wa Tabora, nani azie kujua? nani asiye kujua? Au vijeo wengine usiwafananishe na vitu vya ajabu ajabu. Yaani